ni waza, siwezi wakata njaro za umanufa.
He's trying to blind you, girl. He don't really love you.
Usidanga nike umwa liye aji.
Times I told you I'm the type of guy you'll never find, messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel?
Tu atiwe kukuwa na mita kuwa blanda juu. Mekuwa bad boy ever since standard 2. Kutapa watu ima teke adi na ganda mbu. Lakini ya juu ya mfaidi, akikuambia mini rap neck bad boy ndo unanipenda zaidi. Kile roo yako imechagua isha tagua na yoni kitu nkushua ante mwenye anajua ni Shinsuke.
Baby una smell fresh kama lavender na cherry. Sili kuite Mariah jo vile umecarry. Ring penye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since ni checki kwa telly. Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy. Ni wanga magush na sedusa ta medusa. Na gusa kipusa anapata magusa. 9 inches kwa boxers a bust baby. Yeah.
Simpe roho yako waza kwanza. Wapi tofauti yake na
osi na do.
Ni critical, intellectual and physical. Nipe nafasi, nipe hii interval. Nikuoneshe loving is unbeatable. Nawaambie usinitafie. Tuende nyumbani baby tusinzie. Nikupe detu ima kwa kalenda. Nikupe agenda kupenda bogi benda.
Nimetia bidii bana sunukubali. Ukinikatana chinzia best ya kukwani. Mtu wa nguvu kamili siezi kabila manzi. Kwa kila siku na jisitizia ndani kwa ndani. Nipe roho yako, nipe kila kitu yako. Shika maua, ringia beste zako. Shika halua, kulisha beste zako.
Nipe roho yako waza kwanza. Wapi tofauti yake na osi.